shebana bangani sebenza kanzima mina iphandeli singane za noma ningangithathe lapha ningangithathe noma ungangihleka nabangani
Tattoo.